machozi ma kwangu haina ma mezidi visa sa ni kwache we mpweke dara umatusi usiku mcha chumbani unalala furaha ndo hakuna huwani achante seke kama ruhusa moyo kumia kwangu livu milia kipi min mekosa wa uniumize ya ndani siri milifumbia katu kutarajia kando kuyasikia yangu mina we simama kilinge linge sikidi moyo sichomi upinde misitaki kwangu umie yo my baby nasimama kilinge linge sikidi moyo sichomi upinde misitaki kwangu umie yo my baby kosa ma sitakutuka hatutagomba sama sitokutuka hatutagomba mimi na wewe milango yote nishaifunga kwa komisha tiananga hata upepo wa kimbunga tateteresha huba we matanga mimsiba penzi ndo litashiba sila umu moyo kukupe mola lishapa penzi minawe nashinda kutwa mikio pendo usigevu tofauti kwetu we simama kilinge linge sindiki moyo sichomi upinde
Sama,